toutes les femmes du Mali.
Caɗele fof mbiya e hottugol Barkane Matakouba sabi rafde naguna heddi fa hande takugol mabɓe li Mali e tawde fof won ko holiti Fadima Mayga oɗo debbo gonɗo liddental rewɓe région ngaji Fadima dardi lamkoɓeɓe paddi jeebo fo hanka senda kabaru gullidal hakkunde leyɗe yalla haddi hono ngal ɗo piccal ɗum woni ko ɓeydi wiide min kay bamo ko jooɗimi ka yontere ƴaɓɓatako somi humpitaki banggal région ngaji motti sahal leydi ndi andude hono kawaruɗi wurdi to enne so ndenago mabɓe hande na huncina hore dina hitande 2012 ɓewa mabɓe kay holliti wonano wurde so gonga haale min mbawata fay wiide Barkane yirwi le golle ndenago ka hana fe ngal wasa lontinere guɓal aɓitiɓe gattonogal hakkillo kasindine jamare nde ele nokkuji ɗo Barkane wonno e muɗum hono to tumbutu toon le sahal leydi Mali faamu goɗɗo woni ko rewɓe oɗon nokku jogi e hotugol aɓitiɓe leydi France e wi madame Gassamba Nyamuy Aladji horojo kafu région o hotugol mabɓe no wawi latare sababu wirfagol guɓete rusi en anda ko ɗum saabi Takuba e Barkane hoti saabi no kabaru ndenago wurri le sahal yala am ɓe heddo ga enne weltanake fewi ko ɓe hoti ko ka ɗum fo tawde holti wiide raf kawral hakkunde leyɗe France e Mali yo saabi jogola lamkoɓe France ɓe ndenno mo darda pelle ɗiɗɗe harude dow gotum an han leydi France anda wiide zamanu nden e joni walda so mawɓe nden no jaɓani sifa gollidal wona finoon ɗum wurri wakkati junɗo kulle ɗe waltike ndenno an hani ɓe jaɓana gollidal ngal e muɗugol foof no heɓa nafa ɓe tino jodidade e leydi Mali wadde kaltidal sinde talki hakkunde mabɓe mistan wiide aljumari hannde sappo jetti février e ley communiqué lamkoɓe mali ɓe darde gouvernement leydi France yaltinde no yawiri guɓe mabɓe Barkane e Takuba ley Mali